Yeah. Oh, my Don, baby. I had to do a freestyle for this.
Sini Andre,
mi huzama ni kisa kama ngondo. Wananijua sinoko hadi Kongo. Mambo bado ninakuja Bosongo. Yeah. Nasikizwa na genje wangoso. Promoter kila siku ni platform. Huku presenter ni towe ndani feature. Yeah. Sister brother ka una deni yangu.
Say what?
Washa simu pia asha ku invoice.
Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Kani story write a book.
Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Hima pema staki nooks.
Yeah. Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu. Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Nadaisha kuzono. Sina pupa na cash, umanisha mobile money. Na hii corona maze na punguza touching, touching. Rusha kakiru mshike makai mati. As the going gets tough, sina gaburi. Nataka shora fike homa na Ferrari vaye. Na vile nganya za burusta mzururisha woye. Inabidi ntume ya Uber, asifike after. Nihu sava were, asinitoke kize. Hawa mangoko wanaye, wanakupo kwenye maslai. Tumie yako njeri, ukifika ndaku refund. Luga ni pesa chapa, kulisha kids my story. Napenda mangondo, unazeni George Kinoti. Kasi cash nani, nikona till upil. Wale masnichu squeal, maza reality kills. Kama kupesi play, kama sijana today. Before I step on stage, nikona bills to pay. Yeah. Mi huzama ni kisa kama ngondo. Wananijua sinoko hadi Kongo. Mambo bado ninakuja Bosongo. Nasikizwa na genje wangoso. Promoter kila siku ni platform. Huku presenter ni towe ndani feature. Sister brother ka una deni yangu. Washa simu pia asha ku invoice.
Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Kani story write a book.
Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Hima pema staki nooks.
Yeah. Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu. Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Nadaisha kuzondo. In this world, kuna watu sample tatu. Si tribe, si religion, si color ya face. Nikile jango atatuma kiku or a debt. Kuna bazenga itasend, miatano to flat. Wachana na ye, ata kutoka badai. His sample ni mean, si shoulder to lean. God bless wale wakutuma 527. Hawa ni real, kire descend from heaven. Na kuna goats, wale wa 530. Waweke close, usi wa let you go. Mbogi ya Lucy, ni wale waku ghost. Kusurrender friendship. Tu ya mado, tumakidu clear deni.
Tiga maheni, wewe.
Mujwala shino, na wenya kumenya wulai. Na babandu,
rumeshindu.
Hotsaru,
rumeshindu.
Omami,
rumeshindu.
Yo. I'm all about the money nazi adkana isenya. Miho light kare nikiona simi kitetema. Miho zama nikisa kama ngondo. Wananijua sinoko hadi Kongo. Mambo bado ninakuja Bosongo. Nasikizwa na genje wangoso. Promoter kila siku ni platform. Huku presenter ni towe ndani feature. Sister brother ka una deni yangu. Washa simu pia asha ku invoice.
Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Kani story write a book.
Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Hima pema staki nooks.
Yeah. Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu. Rumeshindu, rumeshindu, rumeshindu.
Nadaisha kuzona.